Jimnola MC, the son of Najoma, Sony Beats.
Mukama Satsida.
Whether American, African, or Chinese, all the world bow down on thy knees. It's time we call on a savior, for this corona is severe. Kurune chavu de China Cindy border. Ono mutemu, tataliza muwere na kota kota. Tuwe kwese wansu wabigerebio chitafe, to sota sota. Weba nkomerere fude mkwengera, katie bota bota. Gwaka tutasa, si science, si insasi, si biasi. Insione kasimula, kalian stope bonga mwasi. No cure from the World Health Organization, who? If you ought not to help us, dear Lord, then who? Ekitujja nviri ku mutwe ngaba China ba Shaolini. Tekasosola mulangi, buli omu esigibwa nga Sadolini. Tuli mu ntiisa, twambadde masiki ogamba Halloween. Tuli mu kalantini, kati sasira masikini.
Kitange sasira, Mukama sasira. Tulabye tukyokola, bwe tutenenya nga tusobya. Kitange sasira, Mukama sasira. Tulabye tukyokola, bwe tutenenya nga tusobya.
Omwavu wa kufanjala emmere mu butale pepepe. Abakyatunda batunza malala, sasula sasula pepepe. Kitange oba kisoboka tuggyeko kino ekikompe. Kino kye bayita pandemic mu lulimi lw'abakyerupe. Teisosola kasisira na golofa. Ne bw'oba osula mu nnyumba emasamasa nga golofa. Abalwadde bayitirivu okuzaama eyitale, kyokka bba abasawo obalira ku ngalo nga maathi wa nasale. Mukama tukuume tubeere, kuba bw'otakuuma abakuumi ne bwe basasulwa abakuumira bwereere. Sasira tuddiremu, totunaabira mu ngalo. Kkiriza akawuka kaffe buli bwe tunaaba mu ngalo.
Kitange sasira, Mukama sasira.
Lord have mercy.
Tulabye tukyokola,
Lord have mercy.
Bwe tutenenya nga tusobya. Kitange sasira,
Lord have mercy.
Mukama sasira. Tulabye tukyokola, bwe tutenenya nga tusobya.
It's time we leave Facebook and start to face the book. It's coming like a thief according to the Gospel of Luke. Mark my words, these are signs of the end time. React like an enzyme, quarantine ain't bedtime. Tumusaba sasire, kino kitususa okutegeera. Atusonyi okwefuula abagezi mbu tususa okutegeera. Longo sensi efuuse kasasiro, laba tujeera. Enekubya n'omuntu omukulu emiggo gy'okwenjeera.
Mani tetusaanira, naye bambi sasira. Amazi kakayikayika yekwa bagasangula. Mu kitabo kyo amannya gaffe togasangula. Sasira,
tout dit les mots.